This is an MUT Radio podcast.
11. Ikamane sibongo kubungumusa ngamabutho mgamajanga so but you can call me Bongs Mabe. On the line as I promise you, we have Ulungelo Zondi iqhinga yasemgungundlovu uzositshela ukuthi kwenzakalani emhlabeni sakhini. Ithini into? Ulungelo sokwamkela MUT. How are you?
Ngibingelele Bongs Mbikelele abalaleli be MUT Radio. Ikhamba lami ngingulungelo ngoba Zondi iqhinga yasemgungundlovu unozindaba.
Oh my gosh. Sengikhohle ukuthi unondaba. Well, iyahambisana nawe lento le.
Ngiyaxoxela. Iyahambisana. Sisakhuluma ngendaba eyihambisana nazo. Ngikhumbula our beloved Senzo Meyiwa, who was a soccer star esamgcina lapha ayedlala ibhola esedlalela iOrlando Pirates. Owayejola nalosi silo odume ngokuthi uneshonas makwathandana nawe yashona. So loyo kwethu no Kelly Khumalo. So u Kelly Khumalo kuleli sonto, she decided ukuthi sixoxele kabanzi ngokuthi yena noyi isinqanda manje sakhe okungisenzo Meyiwa. Bebe connected kangakanani. Loku kuqhamuka emva ukuthi siyakhumbula ukuthi u Kelly Khumalo ubesenza iminyaka engamashumi amabili kwezomculo, ngathi ngashayizulu kwezomculo. Yena ke wayethanda noSenzo Meyiwa. Nakha ke sekuthiwa uSenzo utholakala udutshuliwe udindilizile wadlula waphelela umphefumulo kanjalo lapha ebaleni lakabo ka lakabo kaKelly. Yes, so uKelly usele ukuthi ukuthandana noSenzo kwakumenza azibone ukuthi ungumuntu esifazane ogcwele. Umnikeza ugqozi nakwezomculo ukuthi akwazi ukubhala. Kodwa into engididayo nengicabanisa inhliziyo yami nomcabango wami ukuthi uma ngabe sithande nendoda akisishona, namanje anikakatholi ukuthi ubani wangitubula, kodwa ebalenani nonke. Imina enophanjanelwe yikhanda noma mhlawumbe nginestress ukuthi kwase kwashona uSenzo ngoba nake yindoda, mhlawumbe kube uyisifazane ngangozwela yebo okudlula, but ngoba nakuyindoda sekusekini hayi enkulu. So uswela ngezinto ezinkulu enama-albums akhe The Rebirth la athi khona ihlale kakhulu enhlizweni yakhe and i-reflection yokuthi uyizizwa kanjani nangoSenzo Meyiwa. Kelly Khumalo uthi ucabanga ukuthi yena afocuse nje ekhuleni kwakhe ekhuliseni ingane zakhe eziwu-3. Hey, uyayizithando kaJesu ezu-3 iy'ngane bese-ke aphinde futhi uthi ucela ukuloke esekhama record e-South Africa. Kodwa-ke uthi usenzakalale ngokuthula namanje usamthanda. Uma emthanda sacela akhumbule ukuthi ubani wadula ingane yasemzini yabantu.
Hayi bandla, hayi kuningi kuyenzeka, hayi kuningi
kuyenzeka.
Ya, ithini enye into?
Ngisathengi babaza lo mdido ongidithayo kwizindaba ezingakho. Siyakhumbula ukuthi kube nomntwana obevele lapha ku-Evett University oke waboshwa, osevele waboshwa ngoba nakhu kutholakala ukuthi yena ubekade ezidayisela ama certificates odokotela. Wengaxhumene nalowe udokotela e-expect lapha kuthi umntwana uboshiweke kwatholakala nama-hawks ebhayiza edwanguza egijima emabaleni ezama ukuthola ubufakazi obuphelele ukuze lo mntwana aboshwa ngalesaphuma ejele. Ngoba lo mntwana kuthiwa ubanjiwe ukuthi yonke lento abeyenza bekwade kuyi-fraud. Ngiqhela ukubuza ukuthi ngempela nje usungazoboshela ukuthi wena ubufuna ukuthi ube no-250 bamahhala. 250 sesingaboshela 250 nje bengayini idayisa ama-orange emgaqweni bazowathenga. You went 250. Bongs, sakhona?
Yes, ngisakhona. Yes, yes.
Ngibabaza indaba ka 250.
Lalela abantu benzi imali ngendlela eyiningi ngixoxele. Umuntu
ukuthi ugcibe ngumncane kangaka 250
rand. And usayimoshela i-career yakhe nje enjalo.
Yonke nje yena South Africa uvela njengomgulu ukude oqavile ongeyaqashwa ndawo. Intshwela boya.
Hayi, kwaze kwakubi. Emncane.
Mina nje kubafundi bonke bakwi-MUT engakusho nje ukuthi noma ngabe indlelosi yokwenza i-fraud iyasukuma kini emfama ikhetha ukuthi ekubukeni othatha iy'khwama. Baleka, baleka. Ngcono kuthiwa idlozi lakhe awuhloniphi. Sisakhuluma ngama namadlozi angahlonipha.
Ya.
Uthi kuyena yini futhi omunye osephinde wazithola esengcabuleni. Yakhumbula ukuthi emasontweni adlule sikhe sakhuluma indaba kasowuphenduka esimazi njengomuntu omunye olapha kwi-entertainment industry aphinde abe kwi-show kaMac G as a co-host. Usowuphenduka usevisa nenje wabanjwa ezindabeni la khona ayethu kwakhuluma imidlamini embiza ngamagama eso zonke izinto so uzophenduka ke awusevele nje wakhala phansi kwebus ikhaya FM ivele yenza lokho yakwenza ku DJ Fresh yavele am suspender with immediate effect ngoba une case of deformation of character la kuphinde kukhulunywa indaba yokuthi njengoba yena esekade edelele uMini Dlamini waphinde wakhuluma izinto ezicwaso ezibala ngokobulili ngokufazane wayesekhishwa kanjeni kuthiwa uthi uMini Dlamini ngisacela ukuthi ningisize ngoba ngimvulele i-lawsuit bese akhokhe imali engango 2.5 million kwamarand
imali engaka
lesi sigaxa sezigidi ayibo zendodla kuthiwa la uMini Dlamini uthi njengoba kade sevele sedemage igama lami ngehate speech waphinde wakhuluma kwaba gender based violence kuma comments akhe awafaka kwi personal life kaMini Dlamini emva kokuthi ehlukene no Dr. Brian uMinosa namanye ama relationships akhe sembalela wonke futhi no khulu wayesethi ucela ukuthi yena uzothatha u1 million wama damages e dignity yakhe kanye nesithunzi sakho uyasiza nesithunzi balekini
too much
bese ukuthi u1.5 million uzowudonathela ekubantu abahlukumeze ngokwe GBV khona la eNingizimu Afrika njengoba sazi ukuthi kubalekile ukuthi sihloniphane noma ngabe inqindi nesibhakela sekuyasindizela la sekuhamba phezulu but kufuneka wehle ukuze ungezithola usuboshiwe sisakhuluma lapho ke wayesethi case closed base bemkhipha kanjena ke usophenduka ke umuntu abasuspendiwe indaba yakhe nje ayithathwa ukuthi singumuntu ongaqashwe endawo sisengahamba egoli ayodayisa izingubo lapha emgaqweni sisazi ukuthi amathuba emgaqweni okudayisa ayanda ngoba khona baboshwa ukuthiwa bafika ngomthetho futhi nawo sengahamba yobe itafula nakulelo tafula futhi azagadi kungenzeka noma yini kulona abantu basangathenga baze bathenge naye agcine eseyinto edayiswayo kwayena
hayi bandla
kuba nje kuningi and kutakelene futhi kuwamapetupetu
hayi kuningi
sikhuluma ngezokutakelana kunamapetupetu siyakhumbula ukuthi there is uGiven Stuntman owumntwana omunye ebesimazi lapha kwi-scheme sami sambona kwi-UTV waphinde wadlala kwi-scandal as uKagiso umntwana naye ungomunye wama-actor atholakale engenamali ekhala ekhaleli imali nokuba broke after being famous and loved on TV getting ama-awards winner njengo-best newcomer best supporting actor wavele nje kwathula kwaba yinyanga kuthe kusathule kunyaka waphinde kwazovela a viral video that went trending on all social media platforms lapho khona ubaba ugabele ebesimazi njengopastor Mdletshe onuzalo evele ehlele endlini ongayazi indlu ukuthi bengathi sizaleni noma bekudampa kulahlwa noma leya indlu akuyona indlu engahlala umuntu ngoba noma thusole kanganani uyayuqoqe la uhleli khona yabona abantu bafiki kodwa ukwazi ukuthi ngaphezu kwamandla because akana toiletries akana lutho andimanga ngibuka kulesi simahleli sona ngine show even imoto ayidrive ayikho ngoba kubiza ukuthi kwi entertainment industry emva ukuthi ephelelwe ama gigs kwabe sekuphila yonke into kanti abantu bacabanga ukwenze njani na uma ngabe kwi entertainment industry how do you then save because i worry am ukuthi kanti how much are we being paid as artists lezo kwenza ukuthi mangabe sekuthume umsebenzi uphelile wena usela unayo imali do we spend all of our money kuma group noma kwengubeni zokusenka ku Japan July but when you looking at izinto ezenzeka njengamanje bonke labantu abavela is abantu abaswele they've never been to Japan July they don't pictures of expensive things bonke nje bazivile impilo yabo on TV bayashutha yebo bekwe eminye imicimbi bafanele sebefake igiba zo 25000 igcina ngosuku abasena imali sesababaza lokho kwasuka u Gates and McKenzie esimazi njengomunye wabantu aba o minister South Africa owake waboshelwa ukuthi wayesolwa ngoba umgulu kudwe imali inkosi yami
hey
ucela ukufaka isandla naye njengendoda abalekelela angisazi ukuthi ke kuzokufaka isandla ngicabanga ukuthi mhlawumbe uzokwazi yena ukuthi axoxisane nezinye inhlaka ekhona kwi ku sports and arts and culture and yonke into that involves abasebenzi abasebenza ngomlomo nabasebenza ngok-actor nokulingisa ku TV ukuthi ungcono kube khona yo UIF kube khona wonke amaphandle scheme azokwenza ukuthi ngalesikhathi behola kube khona i sort of banga zulwela somewhere ukuze masephelele ukwazi uba ne UIF ukuthi uqhubi impilo yakho nama medical aid bakubinde wathole ngoba benjalo bagcina ngokuthi bagcine ama artists of South Africa eselala ebhedlela zakho kahulumeni aphinde futhi ayongcwatshwa ngamabhokisi e donation.
I think lokho kwenza ukuthi
kutakeleni
kuningi
ziphela lapho ke bengiphethele zona kwi NUT radio ngiphethwe yikhand
ngisazi
angazi nalezi ingane ezilaka uma sport ukuthi ngizosibhekela uba ngoba ngidangele ngiyasaba ngoba uma sibusha ukuthi kwi entertainment industry kusho ukuthi naka sport labantwana esizama ukuthi sifule italente labo la by donating as well kusasa kusho ukuthi nje uba babe ama soccer star angakwazi nama netball star and your volleyball stars angakwazi ukuthi abe nemali after kuthiwa akasekho ibholeni umuntu.
I think it's important ukuthi umuntu bengena kulento le ye entertainment afundise ngokuphatha kweimali because I think imali bayayithola abantu ukuthi abakwazi kuyiphatha inkingi ba lapho
and nokuthi sometimes uyakhumbula ukuthi gcine kunama actor out of 5 out 3 out of 15 the only 5 lawa akuyiwona ama stars of the show the rest when you fall under supporting act you don't get paid leya mali leya ya ezumbulu ngoba wena uvela kancane wena uvela lapha yana lapha ya wena enyangeni ushutha ka 10 but there are people abashutha ka 20 enyangeni so naloko ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuzobe ne balance lapha yana lapha yabonga ngiyathanda ku MUT radio igama lami ngilungele ngokazondi iqhiza lasemgungu nje iqhiza le MUT radio elizophinde libe u MC kwamanye futhi i event enkulu ezemgungu ndlovu.
It is a maleto gege babala. Thank you so much. Bye Lugelo.
Bye baby.
This is an MUT Radio podcast.